ZWAP.com.
Kanye hip hop apa I'm a big boss. Ningo ngamba piti my hater ni malos. Wela upunzile brain yanga ndiye cause. Eo class from kafiwe seni my upper dis. Kanye hip hop apa I'm a big boss. Ningo ngamba piti my hater ni malos. Wela upunzile brain yanga ndiye cause. Eo class from kafiwe I'm still a real coach. I'm a big boss. Eo class from kafiwe ineni lipa top guys kunichila noe. I'll make your sense tell. You can call me narcotic. Ni wapanga crazy mugemu the lunatic. Okay, ni a real coach, master wama punchline. My hip hop ya kalindula Versace to resign. Kafiwe ni patov bakali wakalubwela. To eliminate rappers na wacho samundi. Leo cross ni mukali wana sara ni vangwede. Hip hop free game chika kuwawa upwede. But know that I'm smart kuma flow you gonna die. Ni trust them ufuti cross ni pegusarai. Don't cross my way uza soko neza boom. Uza lenga your family kutawa momu dom. The machine that kills in mugemu I'm a grinder. Kafiwe ni alarm eo class ni reminder. Kanye hip hop apa I'm a big boss. Ningo ngamba piti my hater ni my loss. Wela upunzile brain yanga ndiye cause. Eo class from kafiwe seni my upper dis. Kanye hip hop apa I'm a big boss. Ningo ngamba piti my hater ni my loss. Wela upunzile brain yanga ndiye cause. Eo class from kafiwe I'm still a real coach. Ningamba my beat hater zamela my paper. Semuka no kugwa ni way ever kopa kopa. Mugem ni di strong na kasane muzunge. Eo class the messiah soni wacho sa ulungu. Don't call me kapusu suni na pita ija levo. Crash pa madhafu ama guada na devo. Signal siru vana ndine proper mate aerial. Uka usha beef niza kuo na kubario. Nina badwa na vakandai na malaria. Wasila voko pita kwa salama bacteria. Ine nenzo rapa ni kali muja mumala. Nikapunya folk bini enzo mvira njala. Jee nina badwa kukama kwenzeli kwanja. To represent Mike ino tuvobe maganja. Kawak na katinga no kalunga chemu tumba. Hip hop ni ama fans mene siwa vina rumba. Kanye hip hop apa I'm a big boss. Ningo ngamba piti my hater ni my loss. Wela upunzile brain yanga ndiye cause. Eo class from kafiwe seni my upper dis. Kanye hip hop apa I'm a big boss. Ningo ngamba piti my hater ni my loss. Wela upunzile brain yanga ndiye cause. Eo class from kafiwe I'm still a real coach. Flow ya ba kafiwe all the hater iwa sheta. Shikoswe na set seni gemu ya mampeta. Marapas wose mugemu ni zapeteka. Nima software mobine ni wapendeka. Eo class ndiye king uja wako class nation. Ukaleta 50 sova ni equation. Mugemu unstoppable ni itane wakali. Don't vote pa campaign tika lupanga marali. Neze pa definition hapa ninaenda deeper. Hita munga pen ni kubala na kakipa. You can diss mamwe kila like maucha. Kani ya marapa pa na sanduka kicha. Nivina nyau like Steve Opa Zua. The lunatic vena fundika ni diva. Embekeza cheo zani tambako pative. O class no maternity sinienda parivi. Kanye hip hop apa I'm a big boss. Ningo ngamba piti my hater ni my loss. Wela upunzile brain yanga ndiye cause. Eo class from kafiwe seni my upper dis. Kanye hip hop apa I'm a big boss. Ningo ngamba piti my hater ni my loss. Wela upunzile brain yanga ndiye cause. Eo class from kafiwe I'm still a real coach. Yeah. The fresh breath drop a kill. Eo class man. Sumbozi Saiwi Kafiwe boy. Real Vatra. Eo V killer. Londoyen Nabambi Nabambi. Yeah. Stanley Tuni. Lego.
Under the tuxedo KwaZulu family. I overstand.
Exclusive from ZWAP.com.